These are the magnificent sounds of DJ Riggs. DJ Riggs.
His turntablism legacy shall reign forever.
You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.
songa mele tu mema ya kumbele haijalishi waliosema kwako haijalishi mapito yako usiangalie historia yako ndugu wewe songa mbele tu mema ya kumbele
Asante.
Mimi nimekuja kusema badiri
wangu uzima mo nishi kijasiri
ile habari ya kunialia kila siku nakata
nakata
na kama nilisainiwa mkataba nafuta ndugu tuliowasaidia wakaficha makucha
makucha
hao walipofanikiwa wakataka kutushusha telele
mafuta zile waimi waimi sijapata kwanini kwanini najawa ujasiri ujasiri nitapata na mimi na mimi mafuta zile waimi 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 sijapata kwanini kwanini najawa ujasiri ujasiri nitapata na mimi na mimi bora acha nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo bora acha kuna wengine wajafika nilipo bora acha nimshukuru Mungu kwa hivi nilichopata bora acha kuna wengine wamekosa kabisa bora acha nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo
bora
acha kuna wengine wajafika nilipo
kwenye maji mengi kati kati ya bonde la mauti wengi walisema nimefika mwisho wanataharuki kuniona tena umenipitisha kwenye maji mengi kati kati ya bonde la mauti wengi walisema nimefika mwisho wanataharuki kuniona tena
kati ya bonde la mauti wengi walisema nimefika mwisho wanataruki kuniona tena umenipitisha kwenye maji mengi kati kati ya bonde la mauti wengi walisema nimefika mwisho
Nina kumbuka pia tulizotoka na wewe. Nina
anaona. Wangapi wanaoshuhudia kwamba Yesu anaona?
Yes.
Everybody now.
Amen.
One more time. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Oh.
Amen.
Yes.
Amen.
Amen.
Walikufananisha na Elia,
walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia. Hayupo kama wewe, hayupo kama wewe,
hayupo kama wewe,
hayupo kama wewe, ay ay ay, hayupo kama wewe. Walikufananisha,
walikufananisha na Musa,
walikufananisha,
walikufananisha na Elia.
Siku zile walikufananisha,
walikufananisha na Musa.
Hakuna,
hakuna usiloweza,
hakuna,
hakuna jambo kubwa,
hakuna usiwe,
hakuna kama
unaangusha,
unaangusha
hakuna usilo,
hakuna
jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say we gon' do it one more time. Say,
now this is what a real DJ should sound like.
Toa chini mavumbini, mana kila mtu alitukata, ila Mungu akatukumbatia. Je, ni nani angeweza kutuinua kutuweka juu, mana kila mtu alitukata, ila Mungu akatuinua. Je, ni nani angeweza kutupatia nafasi, mana kila mtu alikata, ila Mungu akatupatia. Hakuangalia elimu zetu, hakuangalia mionekano yetu, aliangalia mioyo yetu, kwake tukapata kibali. Amefanya, 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 Mungu amefanya. Haikuwa rahisi wa
nilicho nacho ni neema imenipa hayo, uhai uzima wokovu kibali, yote ni neema imenipa hivi.
Kuna mtu alikufa msalabani kwa ajili yangu, amelipa madeni yote niliyodaiwa.
Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu.
Sikustahili, 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 sikustahili.
Ni neema, ni neema, ni neema yake Yesu.
Sitajitia unajisi, chakula cha ufalme, na sitauza urithi wa wokovu, anasa za kisasa. Nina uhakika waweza, waweza kuniponya, hata usiponiponya sitaabudu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, nina wewe sitaogopa kamwe. Maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemchemu ya uzima.
Never, never be afraid.
Don't you be afraid.
Yeah, yeah.
The Lord comes in the morning.
Yeah.
Troubles, they don't last away.
Does he know that? Broken heart.
I think your heart is broken.
Everybody, what you gonna do?
Just lift your hands and say,
you don't have to worry.
Don't have to worry.
My sense, you go.
Why don't you be afraid?
Joy comes in the morning.
Joy comes in the morning.
Trouble never lasts always.
Trouble stays.
Yeah, yeah. Remember, there's a way. Everybody say, forever wipe your tears
away.
And if your heart is broken, come on, what you gonna do?
Just lift your hands and say,
sing, I know. Everybody say,
I know that I can make it.
Shabu, boo, yee, boo, boo, yee.
I know that I can stand.
No matter what,
sing
it. Jesus, my life.
My name,
victory is my name,
victory is my name. Go says God. In the midst of my enemies, I pray.
I put on my dancing shoes. There's no way that I can lose. I'll be the last one standing. I'll be the last one standing.
I put on my dancing shoes.
I put on my dancing shoes.
My name,
favor is my name.
Yeah, yeah.
My name, my name.
Nimelipa gharama. Let me see you dance on the floor. in Houston.
DJ Ray.
Oh, Boko, boko,
Fernando, mana, na unga na go.
nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya kutosha.
Neema yako likota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha.
Nilipofika moyo wangu
on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Rex Kenya.
Mama anafanya neema wa wale anapenda. Chomana ananipa salama. Mimi niko mchaguliwa toka tumboni mwa mama, mwa mama.
Mizigo yako, salama, salama.
say amen. Amen. Ay, amen.
Amen.
My hands are blessed. Amen.
Amen.
Ay, amen.
Amen.
No struggle this year.
Amen.
Amen. I flourish this year.
Should sound like
you fill me up, my heart is satisfied. Oh Lord, you cover me, oh, your glory's all there is to see.
DJ Rick, DJ Rick,
you plan the party,
you plan the party,
he brings the fun,
he brings the fun.
So every day, your praise is all I sing. I bring, if all I have is only you, and all I need is all in you, 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 you. Then I live only you, and I give my all to you. In you, I will sing for the joy of. Has now become my strength. He is my peace, and I am satisfied. He's taken the sorrow, given a new song to sing.
Now you identify.
Don't you worry.